Blog Talk Radio.
Nziza cyane itazibagirana inganji
ishakwe gurya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota 35 isaha i Washington DC, tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota 35 isaha z'i Paris, Bruxelles n'ahandi mu Burayi bwo hagati, saa mbiri z'ijoro n'iminota 35 i London, saa yine z'ijoro n'iminota 35 nanone iwacu i Kigali. Uno munsi tukwa mbere tariki ya 14 Mutarama umwaka w'2019, haracyari kare, iminsi iracyari mikeya cyane muri uno mwaka. Twakongeye kubasura, kubifuriza gukomeza kunogerwa n'umwaka mushya muhire w'2019. Mwebwe bakunzi ba Radishakwe, mwebwe barwanashyaka b'ishakwe, Rwanda Freedom Movement, banyarwanda bandi bose, namwe rwose uyu mwaka ukomeze urahire, ndetse no ku baturanyi bacu bo mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Uganda no hirya no hino, hirya y'ibyo bihugu byose, dore ko tuhafite ibyo dufite byinshi tuhakorera n'ibyo dupfana nabo. Umugabane wose wa Afurika n'isi yose ifite ibibazo, dore ko ibibazo bitari mu Rwanda gusa no muri kariya karere, ariko turi bwibande cyane cyane ku by'iwacu no mu karere. Nk'uko rero tumaze kubimenyera, buri wa mbere w'icyumweru muri kano kanya tugiye kubagezaho ikiganiro twita utu n'utundi, ku kuvuga gikubiyemo amakuru y'ingenzi mu cyumweru turangije, nayo kuri uno munsi utangira icyumweru turi honyine, bumvikana. Dukurikije intego yacu rwose idahinduka, gusingiza ukuri n'ubutwari, tunamagana ikinyoma n'ubugwari. Muri kumwe muri kino kiganiro nanjye Joseph Ngarambe, wakibateguriye, ikiganiro ateguranye kandi na Jonathan Musonera. Jonathan Musonera, niba uriho nyumva, mikuru irafunguye, wasuhuza abariho batwumva none tukabona gutangira ikiganiro, nyirizina. Ndakumva neza ariko harimo ibintu bivuga nabi iwawe. Oya, urasa n'uvugira mu kimuga. Ndakumva kukumva ko ari kuri ese ko ijwi risohoka nabi bidasanzwe. Navuga impamvu. Reka ngerageze gatoya. Ok, ndakumva avuga, ndagerageza kuzimya mikoro yanjye numve kuko harimo za interference. Vuga Jonathan, ndakumva ko ndakumva.
Urakoze cyane Bwana Joseph, nagira ngo ngushimire cyane muvandimwe, uburyo ukomeje kugira ubutwari bwo gutegura ibi biganiro tuganira abakunzi bacu. Nkaba rero ngushimiye na none cyane, kandi nkwifuriza gukomeza na none kugira umwaka mushya muhire wa 2019. Reka nsuhuze n'abakunzi bacu bamenyereye rwose ku kiganiro tutari n'utundi kwa mbere. Ndashimire ko twagiye tubona ibitekerezo byinshi byiza bituyobora, bitwereka aho tuba twatunganiye n'aho tutatunganiye. Mbashimire cyane kandi mukomeze kudufasha. Nkaba rero na none mbararitse muri iki kiganiro ngo mudufashe na none kugira ngo tugerageze kwigisha Abanyarwanda no kubakangurira kuvugisha ukuri ku mateka yacu n'inzira yo kubohora igihugu cyacu mu kangaratete cyashyizwemo na FPR-BNI. Rero mbashimiye, mbifurije amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Jonathan. Sinzi ibintu, ntabwo ijwi ryawe riri risohoka neza, urumvikana, ariko hari ikintu ntazi uko kimeze. Hari urusaku aho ngaho, niyo nkuko urangije, hari urusaku. Ugerageze urebe iruhande rwawe, nanjye ndakomeza ndebe hano, niba izo za interference hari aho zaba ziri. Nagira ngo rero mbere yo gutangira ikiganiro nibutse icyo twakoranye ubushize kuwa mbere ushize cyari ikiganiro cyari cyerekeranye cyane cyane kuri raporo y'impuguke za Loni, raporo yasohotse ku itariki ya 31 z'ukwa 12/2018. Yavugaga byinshi raporo muri rusange nk'uko isanzwe, ni raporo isanzwe isohoka rimwe cyangwa se inshuro zirenze rimwe mu mwaka. Iyo raporo ikaba ikunze gutunga agatoki udutsiko tw'abantu bitwaje imbunda, twayogoje Kongo cyahoze kitwa Zaire kuva mu myaka ya za 90 mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, hagashyirwaho Laurent Désiré Kabila abifashijwemo cyane n'ibihugu u Rwanda na Uganda by'umwihariko. Kuva icyo gihe rero n'ubwumvikane buke bwaje kuba hagati ya Laurent Désiré Kabila n'u Rwanda by'umwihariko, hajeho kurema udutsiko twinshi cyane twitwaje intwaro, utwo dutsiko nyine tukaba tuyogoza icyo gihugu, bityo isahura ry'umutungo kamere wacyo rikoroha. Muri utwo dutsiko rero ntabwo ari utwaremwe gusa n'u Rwanda rwa Kagame cyangwa se Uganda ya Museveni, hari n'impunzi z'abahutu nazo zaje kwiremamo umutwe, nako yabaye imitwe kuko yagiye icikagurikamo, hahoze ibyitwa Alir Parir biza guhinduka FDR, biza gucikamo ibice nayo muntu ntiyabironda muri kano kanya. Nabo rero baracyaraho ngaho, baracyabarizwa mu bagizi ba nabi, mu bantu nabo bahohotera Abanyekongo, abaturage b'inzirakarengane by'umwihariko igitsina gore. Muri utwo dutsiko rero ku itariki ya 31 z'ukwa 12/2018, icyabaye mu by'ukuri cyagaragaye cyane nuko batunze agatoki n'agatsiko ngo ka Kayumba Nyamwasa bita ngo P5. P5 twebwe tubona nk'igihu, P5 tubona ko ari baringa, nubwo bwose harimo abaherutse kuyihakana, iyo tuzabigarukaho igihe cyabyo nikigera. Banyirabyo nyine bavuze ngo ntabwo turi igihu, inyama muri igihu rwose tubisubiremo muri igihu, muri baringa, igikangisho mu by'ukuri. Icyo kibazo rero cy'iyo raporo ntabwo kiranarangira nk'uko tuza kubibona mu nyandiko iherutse gusohoka muri mu kinyamakuru The East African, aho bavuga bati muri Afrika regeya sinabyita urubanza ndumva nashatse yabyita urubanza, muri iriya ankete igiye gushyirwa ahagaragara n'igihugu cya Afurika y'Epfo n'ubucamanza bwacyo, aho abatangabuhamya bagera ngo kuri 30 bazaza bakavuga ibijyanye n'iyitwa rya Colonel Patrick Karegeya, umutwumu twashinganye ishyaka RNC tariki ya 12 z'ukwa 12 2010, ko rero mubishibe abenshi ngo nako bivugwa ko bari mu hanze, uretse ko twe twanabivuga rwose nta kituza kubivuga, bari mu Rwanda, ni Kagame n'agatsiko yohereje kabishi. Ariko rero urukiko siko rukora, ruravuga ruti tugiye nubwo bwose abo dukeka ko bamwishe cyangwa nako abo dufitiye gihamya ihagije ko bamwishe, abo bose tugiye kubazana bavuge uko ibintu byagenze. Niko rero bigiye kugenda, bizatangira ejo bundi kuwa gatatu tariki ya 16. Procureur mukuru wo muri icyo gihugu aravuga ko hazatanga ubuhamya n'abantu 30 byibuze. Ibyo bintu bikaba byateye impungenge leta y'agatsiko ya FPDMI Kagame, ikaba nk'uko bisanzwe yatangiye nyine ko kwigwandika, ko kwigira victime ngo rwose ngo Afurika y'Epfo ngo n'ubundi umubano wacu wagiye uhumanywa ngo n'abantu duhanganye, ahangana ashaka kuvuga abantu bahanganye baravuga Kayumba Nyamwasa waburi irengero utajya aboneka n'ibindi byasenyutse mu by'ukuri, ariko baba bikeneye kugira ngo bahishe bibakingira ikibaba amahano bakora nk'uko bagiye bakenera FDLR. Barajyaho muri iyo nyandiko baraza barataka ngo rwose ngo baraduteranya ngo baraduteranya ngo rwose ngo umubano wacu twari twarasezeranye kusubukura. Jonathan angana nakwibutsa bari batwumva yuko ugusubukura umubano koko byari byaratangajwe n'abaperezida bombi, perezida mushya wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ubwo yari yazindukiye mu Rwanda mu nama y'umuryango wa Afurika. Noneho Kagame nyine amushyira ku mpande ati rwose ndifuza ko dusukura umubano, dore ko abaturage bacu bo cyane cyane bo mu Rwanda birumvikana bahaba bariya cyane cyane mu byerekeye bya viza bituma bajya kwivuza no kwiga n'ibindi, bati rwose uwo mubano kandi harimo n'ubucuruzi ibyo byose byarahagaze. Ibyo bari babyemeranyijweho, tubyibutse twarabivuze kuri radiyo yacu. Cyaje kuba ikidobya nuko ku itariki ya 12 z'ukwa 11 hasibishije gusa rwose ukwezi hashize abiri, nako uyu munsi hashize abiri, ministre w'ububanyi n'amahanga Lindiwe Sisulu wari ushinzwe gutsura uwo mubano afatanyije na mugenzi we mu Rwanda yageze gutya ajya mu itangazamakuru ati Kayumba Nyamwasa, Kayumba Nyamwasa yaje nagiye kumubaza kugira kuko ari umwe mu bituma nyine tu mubano wacu waragiye uzamo igitotsi nakuhumana humana niko umuntu yarabivuga ko byageze aho Afurika y'Epfo yirukana abadiplomate batatu, u Rwanda narwo rwirukana batandatu. Ibyo umubano rero n'amaviza arabura kuba yakenera n'ibindi bibazo n'ibindi bijyanye n'umubano n'ubuhahirane bigira ingorane, bityo Kagame ejo bundi ubwo ibyo byabaye muri 2014 bamaze guhitana Colonel Karegeya. Noneho rero ejo bundi mu kwezi kwa gatatu k'umuntu umwaka turangije hagiye gushira umwaka, hari ku itariki ya 20 Cyril Ramaphosa na perezida Habyarimana na ko perezida Kagame basezerana gutsura umubano ngo ku buryo bwihutirwa. Ariko yo nyirabayazana mbisubiremo, nari ntangiye kuvuga mu kanya nyirabayazaniza kuba ko Lindiwe Sisulu ministre w'ububanyi n'amahanga yaravuze ati reka mbanze mbaze neza Kayumba Nyamwasa uko abitekerezaho kugira ngo mbashe kumva neza ikibazo nyine ndebe uko tuzagikemura. None harabivuga bivuga mu itangazamakuru, ndetse aravuga ati natangajwe no kumva Kayumba Nyamwasa ahubwo ashaka kugirana ibiganiro, ashaka gushyikirana na Kagame. Ibyo bintu byari byabaye mu ibanga, byari byabaye mu ibanga ariko aho rigiriye hanze habaho kwisobanura. Tariki ya bukeye bwaho rwose tariki ya 13 abateruzi b'ibindi bahunga wo muri FDU na nayigize iki wo muri RNC bashishe mu ibaruwa ngo yibutsa Kagame ko ngo basabye imishyikirano mu kwa karindwi, bityo ibintu byose bijya hagaragara bizana ibindi bibazo twakomeje kuvuga gusesengura. Ndetse no muri ayo mashyaka hajemo ibyo bibazo byo kuvuga biti muri beta mukajya gushyikirana n'umuntu ubundi twagombye kuba twararwanye twaranatsinze, ibyo byose biza ku bibazo n'ubu bigikurukana hagati aho ngaho rero ko birongeye bibyukijwe n'iki mbisubiyemo bibyukijwe n'uko ejo bundi prokureri wo muri Afurika y'Epfo yavuze ati ngiye gusubukura iby'ankete iby'urubanza ku bishe Karegeya, ati nubwo abakeko badahari tuzashyira urukiko ruzumva abatangabuhamya, bityo habe habaho icyemezo cyo gushaka abo badahari, bisobanura ko byavamo manda mpuzamahanga zo kubahagarika nk'uko bikunze kugenda ku bantu nyine batashoboye gufata. Ubundi iyo baza kuba muri Afurika y'Epfo bagombye kuba banafunze, banafunze kuko bakekwaho icyo cyaha cyo kwicwa icyo kwicara gikomeye ariko rero kubera ko badahari buriya bazakoresha ubundi bubasha procureur yabyizeye aravuga ati ibimenyetso mfite abo bantu 30 bazabahagije rwose barahagize n'ibimenyetso birahagije ku buryo dutekereza yuko hazavamo abaregwa Jonathan rero kuvamo abaregwa nk'uko ubizi ntawutanabazi nubwo atavuga amazina wa mbere ni Kagame yego kubera ko ari president ntawe uzagira icyamutwara ariko hari nawe yatumye bazwi barimo bakirira isiba rya n'abandi n'ibindi tutazi ko Afurika y'Epfo gifite ntabwo tubizi noneho rero muri kugusubukura urwo rubanza Kigali kabiriho yitanguranwa ivuga ngo rwose ngo umubano wacu ngo muriho murawuhumanya bisubiremo igakoresha icyo gikangisho nyine cya FPRDMI Kayumba nk'uko hambere aha ngaha gikoresha icya MLNDCDR nako umwana wa MLNDCDR ariwe ariwo FDLR mu gutera Congo no mu kwigwandika nyine ngo birwana n'abashaka kuzongera kugarura kuza ngo kurangiza genocide ibyo bibazo byo kwigwandika bya leta y'agatsiko ya FPRDMI Kagame nibyo turi buganireho kuri niyo nkuru nyamukuru ndagira ngo uze kugira icyo uvugaho Jonathan rwose ku buryo burambuye unibutsa umubano wihariye twari dufitanye na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya unibutsa nyine nizo za Ange ayo manyanga barimo kuko mu bantu mu by'ukuri batuma ukuri kutajya hagaragara neza cyangwa se ngo ibintu bigende mu buryo haba harimo amacenga menshi cyane ari ayo macenga yo kubeshya intambara kuri bamwe ari ayo macenga yo kwigwandika kandi ari abicanyi mu by'ukuri bafite ubwoba bwo kugira ngo ukuri kujya hagaragara ya FPRDMI Kagame ibyo byose turi bubirebe ni inkuru nyamukuru iyo ngiyo tuza kuganira ariko hagati aho ngaho hari n'ibindi hari amatora yo muri Congo yararangiye amatora muri Congo yararangiye amatora yatangiye ku itariki ya 30 akorwa mu kavuyo kenshi nk'uko benshi twabibonye twabisomye twabyumvise muri ako kavuyo ariko ejo bundi nduva ku itariki ya 9 baravuga ngo hatsinze Etienne Tshisekedi ni se ngo hatsinze Felix Tshisekedi ngo yatsinze ibyatunguranye cyane ndetse wahabwaga amahirwe menshi ariwe Martin Fayulu aza no kurega aravuga ati mwaranyibye ati rwose ati ibi bintu bikwiye gusubirwamo byabaye nk'aho mu by'ukuri hari benshi bamwumva ari mu kiliziya gatolika nayo uroyire ku ruhande rwe ariko n'imiryango nka Sadek rwose yaranditse nayo ngo irifuza yuko ngo ayo iryo barura ry'amajwi ryasubirwamo ndetse ikavuga tuko bigomba kugenda kose ni byiza ko hajyaho ubutegetsi busangiwe haba abavuga ko batsinze mu matora haba n'abandi nabo igihugu gikeneye kugira ngo amahoro aze aho batanze urugero rwa Afrika y'Epfo batanga urugero rwo hambere ryo kugamba Mandela gukemura impaka mu gusangira ubutegetsi hakaba bityo amahoro agasugira agasagamba batanze urugero rwa Kenya ejo bundi bariya barayira udingana n'uriya mu perezida w'u Kenya tuko babigenje nyine kugira ngo basigasire amahoro ntibabwiye gusa ngo twatsinze ngo nta kindi mufunge umunwa abandi cyangwa se tubamene batanze urugero rwa Zimbabwe uko byagenze bagakuraho uriya musaza Mugabe ukuntu byagenze bakagerageza kutamuhutaza cyane nawe ubwe bakanagerageza kudahutaza abaturage ariko nawe bakaba baramuje no guhutaza abaturage bityo igisirikare nacyo imyifatire yacyo muri kiriya gihugu nacyo bagitangaho urugero ni rwo rugero Sadek yatanze ivuga ati banyekongo nimugerageze mufate urwo rugero Indi nkuru turi bugerageze kuganira ni ku Burundi. Ku Burundi wa mwuko cyari mubi Kigali nyine nkuko ikunze kubivuga FPL DMI ka Kagame iravuga iti tubana nabo hirya. Tubana nabo hirya ariko abaturanyi bo nta kigenda cyane cyane bihugu bibiri aho bavuga u Burundi na Uganda ukaba wakwibaza niba nabanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uretse ko benshi basigaye batayibara nk'igihugu ubundi yavuga ngo ntibabanye neza n'u Burundi byo biracyari igihugu ibyo ni igihugu iyo bavuze ngo babanye na Uganda ni igihugu ariko bageze kuri Kongo wagira ngo si igihugu twe kuri twe ni igihugu kigomba no kuba igihugu ariko iyo ntibayishyiramo ukabavuga uteze u Rwanda rwa FPL DMI Kagame rwanye neza na Kongo rubanye neza na yugute ibyo rero bimaze iminsi ni amakuru tumaze iminsi tuvuga ariko aragaruka kandi ikindi cyo ishyamba si ryera mu karere by'umwe ariko hagati y'u Rwanda na Uganda u Rwanda n'u Burundi ariko n'u Rwanda na Congo ibyo rero nabyo turabiganiraho gatoya Jonathan ndagira ngo uze kugira icyumvugaho hagati rero y'u Rwanda na Uganda hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbigarukeho ndetse na Uganda irimo yabaruwa Theogene Rudasingwa yandikiye Museveni agaya ibintu yandikiye mugenzi w'u Burundi ikomeje kuvugwa ku buryo imvo n'imvano yakoze nanone ikiganiro cya gatatu cyabifuza kugira icyo bavuga kuri iyo baruwa n'ejo bundi niko byagenze bityo rero icyo kibazo kigaruka ni ikibazo gikomeye kandi ntaho kirajya twari tuvuga rero u Rwanda hagati ya nako hagati y'u Burundi na Uganda kuri iyo baruwa byose urumva ko ari ibyo bihugu bya muri ako karere hagati y'u Rwanda na Uganda ku buryo bw'umwihariko haravuga muri kino gihe ukwigwandika ukwitakisha nyine kwigira victime ku Rwanda bavuga ngo rwose ngo barambiwe ngo gutotezwa na Uganda nkuko benshi mu nshuti zacu zo zitwumva babizi muri Uganda baherutse gucira urubanza abasirikare nako abapolisi bakomeye bari ibyegera bya Kayihura nawe avanywe mu myanya y'akaba ndetse ari muri procedure yo gukurikirwa nawe kuba gukurikiranwa ubugambanyi bizwi ko ari yari umukozi muri Uganda yari ashinzwe polisi muri Uganda ariko ari umukozi wa Kagame bityo rero ikibazo nyamukuru ahubwo kuri Kagame ntabwo ari uko ngo batoteze abanyarwanda ahubwo nuko ariho basenya inzego ziperereza Kagame yari yarashyizeho yifashishije abantu nka bakare Kayihura n'abandi muri uko kuzisenyagura rero niho birirwa bavuga ngo baduhutariza abaturage badufungiye abaturage baturigisize abaturage mu yandi magambo Kagame uregwa kurigisa abaturage FPL DMI Kagame iregwa na Uganda kandi ku bintu bizwi cyane bimaze imyaka yo iregwa kuba yaragiye yica inarigisa abaturage ubu niyo iregwa Uganda kurigisa abaturage Jonathan urumva nkuko twabisezeranye ibyo tugiye kuganira bagenzi bacu giye mbivuze muri make uko ibintu bimeze nduva twahera kuri iyo baruwa nako kuri iyo umubano wa Uganda n'u Rwanda ndetse n'u Burundi ukagira icyo uvugaho noneho tukaza kureba tukaza gukurikizaho Kongo tugaheruka iriya baruwa nako iriya ankete ku rupfu rwa mugenzi wacu Colonel Karegeya ijambo ni ryawe Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph ndagushimiye cyane iyi nshamake y'iki kiganiro twateguye uyu munsi mu bigaragara ayo marira nk'uko wagumije uyasobanura ya amarira y'ingona ya FPL DMI Kagame akomeje kugenda agaragarira abantu benshi yigize bajeyi ari yica abantu yarangiza akarira ngo kubera ko we hari abo bafashe kandi babafashe arabicanye nkuko wari umbajije kubijyanye na Uganda n'u Rwanda, ikibazo gikomeye gihari nuko Kagame mu byukuri Uganda yasaga nkaho yari yarahubatse ingabo ze zabicanye za DMI mu buryo buhanitse, bashimuta impunzi, bashimuta abo bakeka ko batavuga rumwe nabo, bicira abantu muri Uganda, Uganda ikabyihorera. Ariko noneho aho ifatiye umwanzuro nk'uko wari ubivuze, bagiye bakoresha umukuru wa polisi Kale Kayihura yifashishije n'abandi ba polisi bakuru bo muri Uganda nk'uko byagiye bitangazwa, batangiye kugenda noneho utwo duco twabicanyi tw'abashimusi twa FPR DMI Kagame badufata badufunga, abandi babirukana bakabasubiza i Kigali. Aha rero ugasanga mu byukuri Kagame yabaye nk'utunguwe, kuko ntiyari azi neza ko Uganda ishobora gukora ibikorwa nk'ibyo yakoze byo gufata abo bantu, kubera ko bari bamaze imyaka myinshi kuva yafata u Rwanda yakomeje yubatse izo nzego muri Uganda mu buryo bukomeye, ku buryo zanambukaga zikajya muri Kenya zigakora ibikorwa by'ubwicanyi no kurigisa Abanyarwanda bakagaruka muri Uganda. Aha rero ni ikibazo gikomeye Abanyarwanda bakwiye kwibaza. Wakwibaza ute se amarira Kagame n'agatsiko ke barira ngo ibihugu birabanga, ni gute waba utuye hagati y'ibihugu bingana kuriya? Ni ibihugu binini, ni ibihugu biturusha ubutunzi, ni ibihugu biturusha kubaho, ukabishozamo amahane abambari ba FPR DMI Kagame bakajya bavuga ngo ibyo bihugu birabanga ngo kubera ko bifashije, ukibaza icyo bifashije kikagushobera, ukibaza ute se ni iki gitera Kagame kuba ahora ashoza amahane amatiku n'intambara mu bihugu by'ibituranyi? Ni iki mu by'ukuri ashaka cyangwa akurikiye, cyangwa se ni iki bizamarira u Rwanda? Muri make ntacyo bizamarira u Rwanda uretse kurworeka. Abayoboke rero ba FPR DMI Kagame bakagiye kwibaza ngo se u Rwanda ko turagahugu gato tukaba tutumvikana na Congo, ntitwumvikane n'u Burundi, ntitwumvikane na Uganda, ntitwumvikane na Tanzania, noneho bikambuka bikamanuka bikagera no muri South Africa, ese ni twebwe koko turengana cyangwa aho nditwaba twiyenza kuri ibi bihugu bikaba ari byo bituma bitufatira ibyemezo tukagera n'urwango rungana uko rungana? Aha rero abatwumva bumbe neza, ibikorwa byinshi by'ubwicanyi byo gushimuta Abanyarwanda byagiye bikorerwa muri Uganda. Ubu rero aho bafatiye abo bagizi ba nabi bagiye bafasha FPR DMI Kagame gushimuta Abanyarwanda n'impunzi muri Uganda, aho Perezida Museveni afatiye ibyemezo byo gusenya utwo dutsiko twose, niho ubona bageze kwikoma Museveni kugeza naho batuka n'Abanyarwanda batembereye muri Uganda cyangwa bagiye kuhasura abantu cyangwa se bagiye kuhivuza, babatuka babatoteza ko badakwiye kujya muri Uganda. Nawe mwumve ukuntu ako gaco ka FPR DMI Kagame gateye, tunibaza ko mu by'ukuri nako kazasiga koretse u Rwanda nk'uko agatsiko ka Emirene de CDR kabigize. Warumbajije nanone ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi hashize igihe kinini uyu mubano utameze neza, cyane cyane byakomeye igihe muri 2015 bashaka gukorera Perezida Nkurunziza kudeta. U Rwanda rubi imbere rubiyoboye gukoresha Abarundi, ariko iyo kudeta iza kurata ntiyacamo. Aho rero niho hatangiye intambara itoroshye, kugeza aho hahunze impunzi nyinshi z'Abarundi zihungira mu Rwanda, Tanzania no mu bindi bihugu by'ibituranyi, ndetse abandi baza no mu Burayi no muri Amerika. Aha rero habayemo guhangana gukomeye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ngira ngo Joseph uribuka neza ko no mu byo twafashe Dani harimo aho avuga yibiyemera mwiteramwe muri kari akavuyo ko mu Burundi, ana danana tukabarundi ko ngo ari yari ibicucu atukana mu buryo
Dani Munyuza
ubuteyiso niko ngo ntacyo ari abantu ngo badashobotse badafite n'imbaraga. Kandi kindi anatukana shingiye no kubwoko, harimo n'iryo vangura ry'amoko ry'abo batutsi b'abasirikare bavuye Uganda bafite ivangura n'urwango udashobora kumenya mu by'ukuri ahantu rukomoka. Aho bavugaga nyine ngo ko ngo ari abo bahutu b'i Burundi ngo ari abantu b'ibicucu bagerageje kubafasha birabananira. Ikindi nuko bitahagarariye aho u Rwanda rwakomeje kohereza abicanyi babo muri mu Burundi, bagiye bica abayobozi bakuru bo Burundi. U Burundi bubireba ntabwo bwigeze butera u Rwanda cyangwa ngo bugire ibyo abantu bakajyaho bakiyemera ngo bafite ngo perezida ngo ni igisirikare gikomeye gikoreshwa ayo mahano yo kwica abantu, ntibibaze ingaruka zizabagarukaho. Aha rero muri ako kavuyo ko gukora kudeta no muri ako kavuyo k'impunzi z'Abarundi guhungira mu Rwanda, u Rwanda rwabonye uburyo bwo gufatamwo urubyiruko rutangira kubatoza kugira ngo bazatere u Burundi. Baranabigerageje inshuro nyinshi, yemwe abandi binavugwa ko bishoboka ko hari abari ubungubu muri Kongo ngo bitegura gutera u Burundi. Ariko icyo Kagame yirengagiza nuko u Burundi ni igihugu gifite ingabo, gifite inzego z'umutekano. Ibyo byose ako kavu yateza niko gaturuka aho noneho u Burundi bwageze aho burerura bwerekana ko u Rwanda ari umwanzi w'u Burundi ruranabyandika, ari naho wakomoje kuri iriya baruwa Museveni Perezida Nkurunziza yandikira Museveni ko akwiye gukemura icyo kibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nk'umuyobozi mukuru wa East African Community, Museveni baruwa yamusubije twayivuzeho. Dr. Theogene nawe yarayanditseho anenga bimwe mu byo Museveni yanditse, ari nabyo wasobanuraga ko iyo baruwa imaze gukorwaho ibiganiro bitatu mu mvo n'imvano. N'ubu ngubu bigikomeza uko abantu bagenda batanga ibitekerezo byabo. Kuri twebwe rero uko tuze FPRDMI mu by'ukuri nta gitangaje gihari, niyo mikorere yayo ni agatsiko kaba kamabandi y'abamafia aho bazasiga igihugu uretse kucyoreka. Nta handi tubona mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kizagera uretse mu gusiga bamenya amaraso nk'uko n'ubundi binjiye bamena amaraso. Muri make nkaba ari ibyo ngibyo nagerageza kuba ngarukiyeho ku bijyanye na n'ibihugu by'ibituranyi u Burundi na Uganda. N'uyu munsi wa none hari umwuka mubi hagati y'ibyo bihugu n'u Rwanda, umuntu atazi naho uzagarukira. Binakekwa ko bishobora no kuzavamwo intambara mu bihe bizaza niba hatabayeho guhinduka kwa FPRDMI, uretse ko ntakubona. Joseph wasubira ijambo.
Urakoze cyane utarava muri ako karere muri uwo mubano w'u Rwanda na Uganda nagira ngo wibukize ukuntu muri mu bintu serivisi zacu zabashe gufata harimo amajwi yaho Dan Munyuza nyine atuku Burundi akoresha amagambo yo gusuzugura ubwoko bw'abahutu ibyo bihari ariko hari n'ikindi kintu kirimo binako mu bintu byinshi birimo harimo n'uwitwara rene rutagungira wakoraga wari umuhuza bikorwa niko umuntu yabivuga by'ubwicanyi muri ako karere ajya kwica muri za Kenya ariko wibuke ko muri uko bwicanyi bwe anagira no mu Burayi nawe ubwawe watungwagamo gatoki na Théogène Rudasingwa twarabyumvise babiganira wa Dan Munyuza bavuga ngo ni mwebwe ngo mu cyane cyane ngo we ubateza abahutu Rudasingwa we ngo rwose ni ukumwica kuko avugana n'abazungu buri wese bafite icyo bamuziza bakavuga bati Kayumba we ni ikimuga kiri mu mwobo ntacyo azadutwara ibintu amagambo mu by'ukuri arimo no gutegura ubwicanyi wabisubiyemo ejo bundi ubwicanyi kuri Major Robert Higiro byamufashije ako kazi keza wakoze kandi amufashije kubona ubuhungiro akava mu biryo kuko bavuga ko ho bashobora kubamwicira byoroshye bityo Abanyamerika baravuga batereka twebwe tuza hano tumurinde nagira ngo rero Rene Rutagungira ujye wagira icyo umuvuga kuko nawe ari mu bafunze umaze mu gihe muri ubwo buroko muri ibyo byose bigatatse bibagongesha Rene Rutagungira abarimo
urakoze Yozefu nibyo koko Rene Rutagungira ndamuzi cyane muzi mu gisirikare muzi rwose twarabanye yabaye ngira ngo yabaye na escort wa Kabarebe yari deployment ya Kabarebe muri Uganda muri kariya karere kose Rene Rutagungira ni umwicanyi wo mu rwego rwo hejuru afite ibikorwa byinshi yagiye akora muri Uganda ntabwo bamufashe kubusa bamufashe kubera ko bari bamuzi na shene yose yabo bakoranye muri ubwo bwicanyi ikindi ninaho byadufashije kugira ngo tubashe kubafata amajwi nuko uwo twakoresheje muri ibyo bikorwa bya Dani na by'ubwicanyi bateguraga kudukoraho contact ya mbere ye Kabarebe yakoze yo guhuza Rutagungira n'uri ya mwana kugira ngo baganire uburyo ibyo bintu bizakorwa noneho mission ayiha Dani Munyuza ko ari we ukwiye kubikurikirana ariko noneho hagati ya Dani na Rutagungira ibyo niho banyuzaga niyo yari cano bakoreshaga mu gutegura ubwo bwicanyi cyane cyane ko hari nibyo tutari twasohoranye naho bavugaga ko Dr. Théogène ashobora kuzaza aho azaza muri Afurika bakababwira noneho bakazamusanga mu gihugu ho byoroshye muri Afurika kwica ko bababwira aho azaba yagiye cyane ko uriya mwana bibwiraga ko ari escort we ushobora kuzamwe escortinga noneho akabaho aho yaba ari bakahamwicira ngo kuko ho biroroshye cyane si kimwe ni Burayi aho rero urumva yari iri hagati ya Kabarebe Dani Rutagungira n'umwana twakoreshaga bibwira ko arimo abakorera urumva rero Rutagungira ni umuntu umenyereye ibyo bintu by'ubwicanyi ntabwo ari ibintu byaka kanya ngo wenda n'imisiyo zimutunguye ni ibintu yakuriyemo mu FPR DMI akora ibikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi ari nayo mpamvu ubu ngubu abagande babashije kumutahura baramufata baramufunga muri make wenda nibyo na naba ngo ungarukiyeho
urakoze cyane nakwibutsa ko namajwi yore ne rutagungira muri izo za deal muri izo za negotiation nayo turayafite ariko Jonathan harimo abashatse kubyitirira ndetse bashaka no kubikoresha nkuko bisanzwe mu guharabika isura z'abakoze ako kazi keza harimo uwo mwana twakoresheje nagira ngo nabyo ugire ikivugaho Jonathan uribuka ko byanyuze
ibyo ni ubugome bwa FPDMI Kayumba Joseph urabuzi urabumenyereye niwe wajya kumbwira ngo ntabwo waruzi FPDMI uko iteye ngo twayikumenyesheje nkuko nabandi bayimenye niko niyo systeme ya Kagame na systeme ya Kayumba ni zimwe icyo bitandukaniyeho nuko umwe afite igihugu undi akaba ari impunzi anameze nk'imfungwa aho ari ya South Africa ibyo bikorwa byose byo mu rwego rwa intelligence twagerageje kubikora mu buryo bwiza buri professional nk'umuntu twari tuzi nk'umuntu wabaye muri intelligence waruze intelligence bimwe muri ibyo bikorwa twagiye tubimubwira nayo majwi amwe yari ayafite ari nayo yahaye nyine Robert ajya muri Amerika amufasha kuhabwa ubuhunzi ariko ikigaragara kandi kibabaje ni uburyo yabitanze kwitahuka ngo abashe kubeshya ara ubateruzi bibindi kuko afite intelligence
Kayumba Nyamwasa
ndavuga Kayumba Nyamwasa ari nabwo byajyaga hanze bituma biba ngombwa ko tubivuga tunashyira bimwe hanze tunerekana ko abeshya nta nubwo yaraza uburyo iyo operation yakozwe nta nubwo yaraza bayikoze uretsege wamugezagaho izo ziriya audio nabashije kumuha we na Dr. Théogène bari bashinzwe Théogène wari ushinzwe guhuza ibikorwa bya RNC Kayumba rero kubw'ubusambo bwe no kubeshya bari abateruzi ibindi agerageza kubishyira hanze ngo yumvikanishe ko akora nyamara mu buswa bwinshi n'ubugome bwo kugambanira abana bakoze kariya kazi gakomeye anagerageza no kugambanira bamwe mu bo azi bagiye badufasha bari imbere mu gihugu bamwe baranafashwe bamwe baricwa ibyo nabyo azabibazwa arabizi ntabwo bitangaje kugira ngo tubivuge ugeze neza no kubyibutsa rwose ya birababaje gusa kubona umuntu witwa ngo ari mu buhunzi ashobora kugira nabi mu buryo bugeze aho yakoze biriya bikorwa dufite byinshi kandi wabonye ko tubivuzeho tukanasohora amajwi yatinye kugira ibindi asohora kuko azi ko byose ibyinshi hari n'ibyo dufite adafite kandi anagerageje kwa muhenura tukerekana uko asa ibyo rero Joseph ngira ngo urabizi cyane reka two kubitindaho ahubwo tujye ku yindi ngingo kuko ndabona n'iminota irimo idushirana
iradushiranye ariko nagira ngo ibyo nabyo byibutse wibutse abantu mu bugome bwabo kwa kundi ubagira neza nk'abakamarade nk'undi munyarwanda wese ariko n'ubu twanabisubira kuko twebwe siko duteye bamara kumugira neza agafata ibyo bintu wamufashishije kugira ngo adapfa kugira ngo adahutazwa noneho agashaka kubikoresha ibindi mu kibazo cy'ubugome rero ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu banyarwanda muri rusange mu baride b'abanyarwanda ngo twa dutanze urugero rw'ikibazo cy'ubugome ariko hari n'ibindi dukunze kugarukaho mu bintu by'ivangura wanabivuze ivangura ku baturanye nka kuriya nyine bamunyuzaho ngabo n'utundi dutsiko na teoriyo n'udasingwe yigeze kuvuga imibonere ya turiya dutsiko tw'abatutsi bakomoka muri Uganda ku bahutu ariko ni kwa kuri twiyemeje gushyira imbere ya ntego yacu rwose idatezuka yo gusingiza ukuri n'ubutwari tukamagana ikinyoma n'ubugwari. N'ubu rero icyo kibazo cyo cy'agasuzuguro ku moko kuyavuga uko atari n'ibindi nk'ibyo ngibyo nabyo turi bubigaruke mu kanya ariko twifashisha ubu tugeze kuri ayo matora yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ncamake nabivuze kandi abantu benshi barabizi abantu benshi barayaza amakuru barayakurikiye kuyumva ntibyoroshye kumenya aho igihugu kigana ntibyoroshye ishyamba ntabwo ari ryera mu karere kandi si kuri Congo gusa nayo ubwayo irahagize igize ingorane ko akarere kose kazigira ariko si na Congo yonyine nk'uko twabikomojeho imibanire y'u Rwanda na Uganda imeze nabi imibanire y'u Rwanda n'u Burundi imeze nabi n'abandi babiri Kagame ajya avuga ngo bo ntacyo bitwaye ni ukuvuga Congo na Tanzania nabyo ntabizi kuko nta mibanire myiza nabo kuko ntazi kubana neza na gatoya ahubwo ni umuntu uhora ushaka imvuru kugira ngo asaruriremo n'usaruye mu nduru. Ibyo rero dusanzwe tubivuga si byo turi butindeho nagira ngo tuganire gatoya ku kibazo cy'ivangura cyokamye akarere. Aha ngaha ndatanga urugero rwariya muri Congo kugira ngo tugurireho tureba nyine tureba ba gitobi wacu nyine MLNDCD za ntekerezo za MLNDCD zinyuranye na FPDMI zose zombi no kuvuga ya Kayumba ni ya Kagame ayo mavangura uko kuntu nyine buri gihe ibyo bavuze bakora ibinyuranye nabyo bakora buri gihe mu byukuri nibyo bavuze biba binyuranye n'intekerezo yabo intekerezo yuzuye mu ivangura ibyo tutazahema kuvuga. Reka yo dutere kuri no rugero rwa Felix Tshisekedi ya umaze gutorwa cyangwa se umaze gushyirwaho kwimikwa uri yose yabifata uko abishatse ibyo yose kugeza amanyingo ya witwa ko ari perezida w'igihugu ushobora no kuzarahira bidatinze nduva bateganya ibari mu minsi itarenze itanu ikurikiyeho bavuze ko ngo rwose ari byavuba wo Felix Tshisekedi rero umunyekongo ubundi ni umuruba ariko rero ivangura riri muri Congo bikanga umunyarwanda hose Jonathan umunyarwanda ikintu cyose umunyarwanda ni byabaye igikangisho ufite icyo upfana umunyarwanda uri mubi nta burenganzira ufite muri Congo abanyarwanda nibasubira iwabo ku buryo rero n'abashi babageza abanyarwanda Jonathan babageza abanyarwanda aha inkuru imaze iminsi ivugwa nuko Tshisekedi abatamwishimiye cyane cyane bo muri kariya kariya gakomokamo ba mu butu kariya kavuga iringara muri za Bakongo hariya hatuka ba Fayulu niriya kwa ba mu butu abavuga iringara nyine kiriya gice kini kigana kiriya kigana nyine kuri za Congo Brazzaville n'ahandi na Republika Centrafricaine n'ahandi kiriya gice nyine kivuga iringara gikunze guhangana n'ikivuga igiswahili kiriya kirimo za Kivu kirimo za Kasai za Katanga aho rero bariho bavuga ngo batangiye kera n'ubu bariho barayivuga batangiye kera kuvuga ko ngo Tshisekedi ngo afite umugore w'umunyarwandakazi ngo noneho ngo na nyina akaba akomoka muri Angola aka audio yo ngiye gushyiraho nako ku itariki ya 11 z'ukwa gatatu 2014 aho yavuze ijambo avuga ati ese bati umugore wanjye aravuga ati umugore wanjye aramutse abaye n'umunyarwandakazi mbujwe kuba najya kwiyamamaza nkajya mu bifitiye akamaro igihugu cyanjye mama we aramutse ko ava muri Angola nkuko mubivuga gutyo asa n'ubabwiye gutyo ati byo rwose murumva nagombye kuba ikibazo ati muteye isoni aho ni muri 2014 mu kwa gatatu bira mambo rero umugore we nduva yo nitwa Jeannette yitwa Jeannette nyakeri wa nyakeri wa Jeannette uwo mugore we numushi nuwo muri hariya muri bubashe naho arabivuga kese ati ubushi ni mu Rwanda ati abashi baramutse se bo babaye mu Rwanda nkaba narashatse umugeni bimbuza ubuhe burenganzira aho turi 2014 ko nubu byarakomeje ariko biranerekana Jonathan birerekana urwango bafite ikintu kitwa umunyarwanda hagataho nubwo byari bisanzwe na kare kose kugamo ubutu wajyaga bavuga ngo abashi ntaba nabona n'abanyarwanda mu bandi cyangwa n'andi moko akomoka muri Kivu mu Kivu iriya yo mu majyaruguru ziya za Butembo n'ahandi nk'aho ngaho ngo nabo ngo n'abanyarwanda mu bandi ariko bari bazwi cyane bari banzwe n'abakomoka nabo ngaho bavuga iringara ni na bashi kuko bashi bari barazamutse bafite abantu bakomeye bityo bakavuga ngo namwe muri abanyarwanda mu bandi bakabiteranya n'abanyarwanda kandi abashi ubundi ni ibintu banga cyane ahubwo ni abantu bagiye barwana n'u Rwanda mu mateka ndetse bakanarutsinda mu ntambara zimwe na zimwe abashi bagiye buri gihe ntibagiye bumvikana n'abanyarwanda n'ubwo bashakanye n'ubwo ururimi rujya kuba rumwe ariko bagiye abana mu bintu by'intambara cyane zo kuzimye n'amaraso mu mateka ariko rero mu rwego rw'ironda koko bati n'ironda kariye bati muri abanyarwanda ku buryo bavuze n'uwo mugore wacishije ndi bati n'umunyarwanda kazi washatse tinyoko nawe nakomoka nyoko akomoka muri Angola wumve twumva ukunda bisobanuye ko tunagarura ku mico yacu nayo isenya Kongo ishengwe na byinshi sinashengwe n'abana bayo nk'uko Rwanda nari rwashengwe n'abana barwo mu ivangura ku moko ku myaka myinshi ku turere ku myaka itari mikeya cyane cyane by'umwihariko ku ngoma ya Habyarimana reka tubyumve Jonathan agira ngo ako kantu nako tuze kumva ko iyo nkongwa iri mu bwenge bw'abanyarwanda mu bwenge bw'abanyekongo nayo iri mu bisenya haba ejo hahise haba muri kino gihe haba n'ejo hazaza niba tutabyitondeye
Depuis quelques années déjà, le problème de la nationalité congolaise a pris des proportions inquiétantes, au point de se demander s'il existe réellement des Congolais de souche. Car tout le monde soupçonne tout le monde, et, à ce rythme-là, d'ici quelques années, tous les Congolais auront simplement perdu la nationalité congolaise. C'est triste, mais c'est la réalité. Accusé d'avoir une femme rwandaise et une mère angolaise, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, est contraint de s'expliquer, au pire, se justifier.
Ma mère est congolaise, vraiment à l'aise, elle se sentait vraiment congolaise, et puis d'origine du Kasaïpe. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, Odogo Abota maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outakangola, il est venu à l'âge de 6 ans, puis à Koli na Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère qui est qui a donc c'est-à-dire elle est dans la Katakongo quoi, elle a un peu de sang Katangé, un peu de sang Tété là et puis du sang Luba. Donc par rapport à Babotinae quoi. Donc elle a un côté Katangé, un côté Tété là, un côté Luba. Ça c'est ma grand-mère. Mon grand-père lui il est venu de l'Angola. D'une tribu, Namalange, d'une région, l'Elo Nangola, parmi les langues nationales, il y a le Tiluba. Et c'est dans ce patelin-là. Alors, comment est-ce que les gens de Bazolo Batiluba connaissent que Zabalouba va émigrer? Ça, c'est ce qu'on explique comme histoire. Que Zabalouba va émigrer à l'époque, ce qui est à la période Nignon, bref. Est-il que c'est ça la situation? Mais ma mère est née congolaise, elle est née au Congo et elle est née congolaise. D'ailleurs, elle ne parle que des langues congolaises, la yébi, la langue y a angolaise.
va musala eh isa ke lengi mogoboye koe va musala eh isa ke lengi mogoboye.
De deux, mon épouse est de Bukavu, elle est née à Bukavu. Elle a évolué un tout petit peu là-bas parce qu'elle a perdu ses parents très tôt dans un accident. Elle était d'ailleurs était vraiment bébé, elle n'y a même pas Bango, la pauvre. Donc elle a grandi grâce au soutien d'un ami de la famille qui était un abbé. À Bokoli Bango, na bayan, na inyoso, à Meni Bango, comme c'était un aumônier, Bango, na ba, ba mutation, na eba rotinde, na ba katangati, a eba se retrouver na Kinshasa. Mais elle est née à Bukavu et elle est de la tribu des Bashi. Famille na ye et vivaka na Bukavu. Mboka na Bango ezali. Alors maintenant, si, na Ngweshe, voilà, mboka na Bango ezali na Ngweshe. Alors si maintenant, vous me dites que Ngweshe est au Rwanda, Bangweshe, enfin Ngweshe est au Rwanda, est au Congo, alors oui, elle est rwandaise. Et si Ngweshe est au Rwanda, est au Congo, alors s'il vous plaît, mettez fin à ce débat parce que c'est un débat bête, méchant et inutile. Donc je crois que les Bashi sont bien des Congolais. Les Bashi, jusqu'à preuve du contraire, ne se trouvent pas au Rwanda. Et même si ils étaient au Rwanda, je ne vois pas quelle aurait été la différence. Elle était ma femme. Je ne vois pas en quoi Naza criminel, tout Naza n'a droit à participer à un débat. Et où ils ont voté l'amboka n'engagé parce que j'aurais épousé soi-disant un Rwandais.
Tshisekedi Félix, qui est allé à Chumineri Mwezukagatatu, Bibi na Chuminakane, Ahoya Rihabugati. Mbese abashi harya na abanyarwanda Ngweshi ni umunyarwanda ese ubushi buba mu Rwanda ikindi cyo buramutse bunabaye no mu Rwanda ni ikihe cyane aba narakoze cyo gushaka umugore wanjye aho ngaho cyambuza uburenganzira bwanjye kubera iki Jonathan rero wari wagiye mu kanya ariko ndumva nashoboye kukugarura ni unyumva neza wasobanura abanyarwanda rero batwumva ukuntu MLND FDL n'amateori yayo n'amazuru n'ibiki byose yewe na FPR DMI biba hose kandi bisenya nabi cyane kandi ari ibintu stupid ari ibintu bya imbecile mu byukuri nk'uko yabivuze ijambo ntiryawe
yewe urakoze cyane uranyumva
ndakumva neza
urakoze cyane rwose gushyiraho kuka audio mu byukuri amateka ari mu karere hari iwacu n'agahoma munwa nawe urumva barashakira ibibazo ahantu bitari wa mugani wese nubwo umugore we yaba ari umunyarwandakazi bimubuza ki uburenganzira bwe bwo kuba president cyangwa se kuba yakora politike aho uwumve ko ivangura moko riba bifitanye isano koko nk'ibiba iwacu urabona iwacu twakuriye muri ayo matiku muri izo nzangano zimeze zityo za moko y'abahutu n'abatutsi za moko y'abakiga n'abanyenduga za moko y'abega n'abanyiginya izo ntambara aho zatugejeje n'uyu munsi wa none murahabona zatugeje muri za genocide zatugeje mu kaga gakomeye abantu bumva ibi ngibi akenshi hari igenda ntangazwa nabo hari abajya badutumaho ngo twararengereye twarenze umurongo cyane cyane abatutsi ngo baduteranye abatutsi ngo wakwibaza ute se umukunzi w'abatutsi nindi uwo bita ko ariwe perezida wabo yabamariye ku icumu abo muri opposition uwo bita ngo tuvuze Kayumba ngo tuba turimo dukomeretsa ngo abatutsi bari muri opposition tugatuma batazagira icyo bageraho wakwibaza Kayumba niwe wishe abasirikare bacu abo batutsi ba mbere niwe wabishe akoreshejwe na Kagame ibyo bintu tubivuga inshuro nyinshi ukibaza uti se iri vangura moko bihora mu mitima y'abantu wagera muri emerenze sederi ukumva ngo iyo uvuze irya abahutu uba uri umwanzi w'abahutu cyangwa se uba urimo ngusonga imfubyi za Habyarimana umuhutu nta ari nayo mpamvu wumvise umwe witwa Rukundo ajya kuri radio ngo ninde wadushinze kuvugira abahutu ukumva kwicyo nacyo kibaye ikirego niba umututsi avuze ngo umuhutu yagiriwe nabi ubwo mbega umuhutu agomba kuguhagarara ku gakanu ngo wakoze ishyano ngo ntagushinze kubivuga unwaba wumve aho igihugu cyageze niba umuntu wumva ngo ari muri opposition atinyuka kuvuga ngo ntawadushinze ngo kuvugira abahutu nibyo byibyo rero Tshisekedi yavugaga nibyo vangura moko aho banagerageza gushaka ko nyina ngo n'umwangore ngo yaturutse muri Angola ntabwo ari umukongo ari umukongomani
yego
kugezaho n'umugore bavuga ko ari umunyarwandakazi ari byo agenda agasobanura ukibaza ute se ibi bintu komeza
nibyo agenda agasobanura yavuze ati mama ati mama no munye kongo kazi nibyo byo murangura ntabiza ati cyakora ati sumubyara mama no kuvuga sogokuru nyine ubyara mama koko afite inkomoko y'umurangura mu bantu nabo babaruba kimwe nanjye ati niyo waje ashaka nyine umugore we ufite amaraso y'abatetera bariya bo kwa Rumumba no muri Kasai afite amaraso y'abantu benshi nawe aravanze ariko nawe ni umunyekongo kazi na nyogokuru ati wavuye muri Angola ati kandi harya nibande batafite aho bava ibyo byose akabivuga ati ibyo bintu rwose abo babizana ati nabatindi ni ibicucu ati nabagome mu yandi magambo rero ziya za ideoloji turwanya za FPRDMI ziza nibyo na MNDCD ziza nibyo nabatindi nabagome ku mugani wa Felix Tshisekedi wundi akanavuga ati ese ati atuo nyogokuru ati umugore wanjye aramutse koko abaye ukomoka muri Angola ati umugore wanjye akabukomoka mu Rwanda aho kibazo kiri harya aha nagira ngo nibutse Jonathan yuko ahantu hamaze gutera imbere harangwa no kwemera ubwenegihugu batarebye ngo hafite aha nahava ngo bibaye ikibazo aha urugero rworoshye cyane n'urwa Obama se ufite se w'umunyakenya wapfiriye muri Kenya ndetse bikaba byanamushimisha kuza kureba aho saturuka imva ya se n'ibindi nk'ibyo akaba yategetse igihugu cy'igihangange ku isi aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho urundi rugendo natanga ni Sarkozy yavukiye mu Bufaransa ariko sumubyara n'umwimukira ava muri Hongriya Sarkozy yavutse muri 55 ariko se yaje ari umwimukira Jonathan nk'uko abana baba perezida na president aho ngaho nako umwe ni ministre w'intebe urundi rugero umuntu yatanga ingiro nyinshi cyane z'aba uriya Angela Merkel yari muri mu Budage bw'Iburasirazuba ariko ategetse Budage bwose kandi ntiyategereje ko ubwo Budage bufatana kugira ngo aze gutegeke mu yandi magambo rero ibyo bintu byo kuvanguramo kubakiba umuntu bakabamuvutsa uburenganzira bwe nibyo byagiye bizonga igihugu cyacu nibyo bizonze Kongo ni ibintu nyine tugomba buri gihe kugaruka ejo muri jyawe Jonathan sinzi numvise uranyumva
ndakumva neza Joseph ugize neza cyane kuko izo ni ingero zifatika kandi zikomeye ari nabyo tubwira abaduteze amatwi ko bakwiye kujya bumva ukuri ko dukwiye guhaguruka tugashyira hamwe wa mugani wabo kwitahuka bavuga ngo igihe ni iki cyo kugira ngo abantu bahindukize ibitekerezo barebe ko badakwiye gushyigikira abicanyi badakwiye gushyigikira abantu bavangura moko badakwiye gushyigikira abagizi ba nabi ahubwo bakwiye kwamagana ibyo bintu bagakanguka bakagaruka mu murongo bakamagana ayo mabi yose akorwa n'ababaye muri utwo dutsiko tw'ubutegetsi twagiye turimbura abanyarwanda bakarushaho kwamagana na kariya gatsiko ka FPR DMI Kagame kamereye nabi abanyarwanda ni byiza ko ibi bintu tubivuga tukamagana umuntu wari we wese ukoresha ivanguramoko ashingiye ku rwango ashingiye ku macakubiri ashingiye ku dutsiko runaka wajya ku yindi ngingo Joseph
eka ibyo byose tuzabigarukaho Jonathan nyine bibari amakuru ariho muri kino gihe ariko anatwibutsa byinshi mu byatumye tugera habi twageze kabiri nubwo leta y'agatsiko ya FPDMI Kagame igenda irata nyine ngo ibyo yagezeho ngo n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ibeshya cyane ariko ntabwo ibeshya yonyine na za FPDMI Kayumba ziri muri opposition cyangwa za MLNDCD zinyuranye ziri hirya no hino nazo zirirwa zivuga ngo ziri muri opposition ngo nazo zirashaka impinduka mu by'ukuri zitarahindutse abo bose buri wese yagombye kumva impamvu turwanya intekerezo yabo impamvu tuzakomeza kuyirwanya mu gihe kiriho kuko ibyo bitekerezo byayo byabo ku mugani wa Tshisekedi ni méchant ni stupide harimo ubugome harimo na ubucucu stupidité ya rwose nkuko abivuze tuzakomeza kugaruka kuri iyo mvugo ye avuga ati harya ati ndetse abo bose bibaye uko mubivuga uretse ko munabeshya byaba byishiki byaba bitwaye iki ibyo rero ni isomo tugomba gukomeza gushimangira yuko ejo hazaza h'u Rwanda agomba kuzaba rwose aho bemera ubwene bw'igihugu bw'umuntu batarebye ngo urumututsi wuzuye ingo cyangwa utuzuye kuko hari n'abatutsi nabo ngo batangiye kwibonamo bamwe ngo batari abatutsi bihagije nk'uko byari bimeze ku ngoma ya Habyarimana ijya gusenyuka ngo harimo abahutu nabo ngo badafashe no kuvuga bakomoka muri Nduga kandi bakavuga bati Rwanda nyamwinshi abo ngo bakomoka mu Nduga aribo Rwanda nyamwinshi kubarusha ibyo byose mu by'ukuri ayo manyanga ubwo busambo ubwo bugome ubwo butindi ni ibintu tugomba kurwanya ya ntego yacu yuko tugomba gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ubugwari tuzabikomeza nubwo harimo abo bibabaza cyane bakavuga rwose ngo nimurekeraho ngaho ngo twarumvise oya ntabwo murumva bihagije kuko ibyo bintu biba cyariho Jonathan rero mu guheruka mu minota mikeya twabivuze bihagije nabivuze bihagije mu gutangiza ikiganiro inkuru nyamukuru ndagira ngo niguharire mbe nkuyiguhariye affaire Colonel Patrick Karegeya aho FPDMI Kagame ikataje mu kwigwandika mu kwigira victime yifashisha igikangisho FPDMI Kayumba ibitwibutsa ukuntu iyo FPDMI Kagame yagiye ikoresha igikangisho FDR ni ukuvuga umwe mu bana ba MLNDCD yagiye bifashisha mu gutera Congo yagiye bifashisha mu gukandamiza abahutu mu Rwanda yagiye bifashisha mu kwanga opposition yose none ubu rero ikintu kirakoma gato bati ya bati Kayumba nyamwasa bati bagiye kutwangiriza biriya bintu bya iriya raporo ya UN iriya nyine yatsotse tariki ya 31 z'ukwa 12/2018 umwaka wari urangira bati iriya raporo rwose yari dushyize heza none Kayumba n'abandi bagiye guprofita iriya yari ya Rwanda rwa Karegeya none ubibagize iriya raporo yabatungaga gatoki ivuga ko ari abateroriste mwene magambo twitegura kuvuga ko ari abateroriste nyine byari bimaze kugera heza none dore ibyo bintu byanyu muzanye ndetse Jonathan bari abantu bakibagirwa ko Afrika y'epfo ni demokarasi bakibagirwa yuko inkiko zaho zigenga gushaka kubifatanya rero ngo biriya bintu ngo batutse rindi wese isuru ngo bifite icyo bipfana cyangwa se ngo ngo Kayumba Nyamwasa ngo nabandi ngo bagiye kubwira urukiko ngo ruze rukore biriya rugongere gufungura ankete ngo noneho bityo bibononere byangize iriya raporo ibyo iriya raporo ya Roni ibavugaho ibyo bintu byose ni amatakira ngo yi no gusaza imigeri no kubeshya no gucabiranya ariko ucabiranya ntiburi muri FPDM Kagame gusa na FPDM Kayumba nayo nuko ruri ya rubanza ni rubanza rw'igihugu demokratike ni rubanza rw'igihugu kigenga ni rubanza rw'igihugu utavuga ngo FPDM Kayumba yabavugiyemo cyangwa FPDM Kagame yabavugiyemo bose mu gucabiranya bose ni bamwe ku mugani wa wundi rujamo rya Jonathan.
Urakoze Joseph rega urabirangije ntacyo ndi ubwongereho kirenze ibyo uvuze gusa akanongeraho ndakandi cyangwa nsindagira ni uburyo abo bose bigira amagwandi mu kubeshya ari Kagame arabeshya ko South Africa niho niwe wishe Colonel Patrick Karege amwicira muri South Africa. Inkiko za South Africa zirigenga ntabwo rero umubano wabo uhagarikwa nuko hari ibindi bintu ari bijyanye na Kayumba. South Africa umubano wayo uhagarikwa n'ibikorwa FPDM Kagame yagiye ikora muri South Africa aho yiciye Colonel Patrick Karegeya aho yarasiye Kayumba Nyamwasa inshuro nyinshi bakamuhusha ntapfe. Ibyo nibyo bibazo bibatera ubwoba hagati y'umubano wabo. Ikindi kibazo nuko abo kwa Kayumba nabo bibwira ko bashobora kubikamiramo babeshya ko aribo babibyukije cyangwa aribo bafite uruhare muri ibyo bintu. Nta naruto South Africa ni igihugu kigenga ni igihugu gifite ubucamanza bwigenga. Aho rero ni ukuvuga ngo nta abo bose baribeshyera nta South Africa ibyo igamije gukora bijyanye n'ubutabera bwayo izabikora kandi izabikora mu nyungu z'igihugu cyabo no mu nyungu z'abanyagihugu babo. Aho rero ndumva ntari buhatinde ahubwo nibaza ko tuzagarukaho mu kiganiro gitaha kubera ko iminota yadushiranye ubishoboye wenda twasoza.
Ndagushimiye cyane urashoje Jonathan nshuti mwari muduteze amatwi cyaha ikiganiro tuno tundi cyo kuri nota tariki ya 14 z'ukwa mbere 2019 aho twabagejeje nk'uko bisanzwe amakuru y'ingenzi yavuzwe mu cyumweru turangije nayo kuri uno munsi utangira icyumweru murara haryana rero aho bwije naho bukeye akazi keza ni imibereho myiza kuri bose. Urugamba ni rwarundi kandi intego yacu nayo ni yayindi gusingiza ukuri n'ubutwari tunamagana ikinyoma n'ubugwari.
Ngaje yagitirekana n'ubukombe baraga tubungiye gufatanya urwa muri maho rugamba rukomeje rubanza n'itsinzari. Ndi kumwe n'impari rw'amahinga rutsinzwa rwo mu ngabo z'imbere mu buhungu bacha bari twima yicara kuri mashyiga. Ndabwo ku bukombe bw'inkini za rutsi ndabwiye rutamu ndakuba rutanga rw'amaboko rwanze tubaye zindani kwa Kira. Uyungaje rwayumba uyungaje nyamunini uwarusezera mpuye wasinze warusimbura umugabo rusimbura